Yo, ladies and gentlemen, welcome to Kahawa Labda Podcast. And mnajua tukifika hapa tu ni fire and some kahawa. It's Kahawa
Labda.
Yes, and today mnajua tu mahosto wenyu ni nani?
Yes, I'm Joy Kemei.
Taichan Sucks.
Yes, Taichan King as well.
Ananita King. Who ni demia nani ananita King? Yeah. Ah, mashallah.
Nampenda. Let me tell you, better mimi ni demia mtu, na driver. Mimi ni demu wa pesa.
Na mimi.
Wewe hapana.
Ananitanga walking red flag. Unajua vile mneza ita skeleton. Skele maba wa. Yeah, hu demu niona red flag tu kila mahali.
Lakini Taichan, sio ni red flag.
Mimi ni red flag aje. Na uliambiwa vizuri romantic.
Hey guys, unataka hiyo story?
Uliambiwa romantic.
Hey, unataka tuseme hiyo story?
Uliambiwa romantic.
Ama tuache?
Uliambiwa romantic kama kuambiwa.
Niseme.
Niseme, nisiseme.
Sema.
Aya, tuende kazi.
Niambia sasa. Oh, you want me to say the story?
Guys, tunatupia trailer.
This lady, this lady.
Usingilie. Atakupiga, atakuchapa. Aya.
This lady, I meant you. So guys, this guy. Niwache. Utanilipa.
Hi. You asking for ransom?
Anyway, it has been amazing. How have you guys been? Mekwa fiti? Atasi tumekwa fiti, tumewa hata manze. It's been a full week since the last time we saw each other or we heard from each other. Hope you're doing great. Najua maisha inaweza kuwa ngumu kidogo, but I hope you're taking care of your mental health.
Kabisa manze, kabisa sana. Unajua Joy, kuna msali niuliza swali. Nataka kukuuliza. Na hii swali ni serious sana. Eh? Msali niuliza, why do black people and bicycle have in common? No, what do black people and bicycles have in common?
They have black tires?
No.
Uh-huh.
They work best
under pressure
in chains.
That's cold.
I didn't freeze.
Taichan, that's cold. That's dark humor.
Hey,
yo
man, that's racist.
That's not even racist. Racist is an underrated word.
How do you call that?
That's
how do you call that?
Yo at in a word, but what?
Think ati they it. Work better in chains, man. Like, man, unaona adi leo na ni ku contemplate ama ni ku med.
Una medi.
But anyway, it is what it is. Sema it is what it is.
Unajua nimekumbuka nimekuuliza kama umepaka kem kwa nywele unaniambia. unaniambia ti ndo unaenda kupaka. Kwani guys do chemicals on their hair nowadays?
No, it's not chemical actually. It's just dreadlock maintenance. So sasa niko na dredi, lakini kuna watu wengine hapo.
Kuna dredi jumi niko na nini? Jizi zangu ni nini? Ni makeba kwa kichwa.
Ah, hizo si ni kebab.
Hizo ni makeba kwa kichwa.
Mimi hizo sijui ni nini. Lakini wewe nikichukua nikiweka upside down as a mop. Ding ding ding.
Well, let me just tell you.
Ding 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 ding.
Each time I get off this podcast, I look for a therapist. Because es kwangi nimeambiwa poa.
Lakini udema kwa mrembo. Yaani naenda na yeye.
Hebu ambia my exes wasikie.
Anasumbuliwa tu hapa. Na baadaye msiako na audacity ya kukusumbua na nina play.
Atajua aje utataka kuniandika hapa. This is my date for the night. Unaweka kwa forehead.
Ati you have I can see you have a crush on the one
and
playing
the person
or,
playing
or the,
and this is an answer guys, let me dash to a story. I went to watch Taichan play and support him. He plays in number 7 every single Thursday, right?
Every single Thursday,
but most of the Thursdays of the month. Yeah, you guys should come check out on our social medias. We always have the poster up. Very very fine music. I wish the person playing was that fine. Anyway.
Can you score fine?
Anyway, back at it. So me, I'm there. I'm alone on in the table with two cup with a couple when you're very wasted, and then this guy comes to me at I see you kind of have a crush on the person playing. Is it the person playing or the music that you're crushing on? And I'm like, do you know this? How would I even have a crush on a guy who puts chemical on his hair? Didin, didin, didin.
Asa sijaweka chemical. Ni nywele ndio iko hivyo. Najaribu ingi kumwambia it's jeans, it's jeans.
But ina kapoa, guys. Ina kapoa si ati
nini. It's okay.
Mm-hmm. Anyway, yeah. So, he asks me that and I'm like, "No. It's because first of all, yes, he's playing very nicely, as you can see. Everyone is even recording at the at this point. There's even a guy who's carrying up mbele anavunjika miguu.
Alikuwa ana dance vizuri bana.
Zimem nice, amebambika, amefurahia. And also, I know this guy from a long time ago. I wouldn't...
Oh, so he thought maybe...
I don't know you. Oh. Yes, exactly. Because he was like, hey, you're recording him sana. Unam cheer up. What's going on, babes? What's
going on? Kona shida. Ai.
Unajua wewe unakuwa umeniharibia soko by the way.
Mimi nimekuharibia aje. Nimekuharibia aje.
Anyway,
by the way unani blaming hivi. Wewe wase, udem anasanyambianga tunakuwa nimeharibia soko. Juzi ameenda, okay si juzi ni leo actually, ameenda kubuy stuff kwa duka. Nikamuuliza nikupeleke for security. Akaniambia ati unajua tu kitu ananiambia hata acha simalie. Anyway, ni sawa. Wewe ukienda utakuwa ukienda solo. Sasa hata kani usiku utakuwa kienda.
Umeni Dison.
Ai, wewe si demi yangu. Kwani wewe ni demi yangu? Ngili 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 some bells. But anyway, sija ku Dison. Unajua na kulombo tu.
Let me just tell you, mimi tatafuta tu mkaleman wangu juu he hawa watu watakushangaza.
Uliona ile mimi akaleman is having a good time with his wife. Mkale ako pale, the guy yani ako pale. Now the lady yako pale, the guy yuko anasoma gazeti,
and the woman is shambling mboga.
Amekaa tu anaangalia, ako kwa hata si simu. Ako wapi? Amekaa tu anaangalia tu boma, watoto.
Now that is a very healthy challenging relationship.
Oy.
Oh, yes, tell me, what are we talking about today? Guys, by the way, make sure to follow us on our social media. That's Kahawa Labda on every single platform. TikTok, Instagram. We're about to get on Threads and Twitter money X.
Twitter.
By the way, chana chani kushow. Unajua nimeingia kwa simu yangu juzi. Napata hiki ki app kimeandikwa X. I'm wondering, kwani my phone has been hacked?
Hey,
I didn't know. I was like, what's going on? So kufinye hivi na shanga, kwani Threads ime change watermark?
Kwani we ujaiona Twitter ili change?
I don't have Twitter on my phone. So when I met this other phone, ndio, it had Twitter kitambo. So coming back to open, I'm like, what's going on?
Ata, kwani ujaiona Elon Musk alikuwa mepanga kuchange icon ya Twitter?
Siko nimeona.
Unaishi? Ama acha tutaambiwa, oh, ati. Ama. Forget about it.
Anyway, tell me, what are we speaking about today?
Manzo unajua nimeshangaa hivi, eh? Nimeshangaa sana, as in, ma-orphan swing wamekua criminals.
Mm-hmm.
In the States, ma-orphan swing sana wamekua criminals. Nika-realize kumbe, they want to feel wanted. Loading, 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 buffering. Buffering. 0.5 Mbps.
Negative. Yangu says at this point ni negative.
Kai.
0.5 Mbps. Okay, nimeelewa, but it is a very lame joke.
Ewasi. Kuna beshte yangu fulani nilimuliza. Okay, tulikuwa tunaongelea free talk. So, apparently, wakasema ati mimi, ati muatra. Okay, si kwa attract, but nakuanga na apua kwa sababu niko na jokes za ufala, man. Ati mademu anapenda hizo jokes. Mademu anapendangi hizo jokes.
Hizo madad jokes. Imagine anapenda.
Kuna demgani anapenda dad
let
jokes.
Let me tell you, ask every intelligent women.
Oh.
Ask. Yeah.
Hi.
Yeah,
wewe waacha.
No, acha nikusho.
Uko serious?
Yeah, niko serious. Acha nikusho. Women like funny men. But now, most intelligent women wanapenda kitu nitafikiria. Ni challenge. Kuna hata kwa TikTok fulani nilikuwa ninaona. Hata iko kwa page yetu kahawa labda.
Sasa wewe
Udema kisema Udema kisema ati women like men who are better than them physically, financially, mentally. Nataka uni challenge
man. You want to see something attractive.
Yeah. Unionyeshe kama ni conversations unaniambia kitu yenye sikuwa nimefikiria hata hivyo. Hivyo sasa.
Haya, sasa acha tuone. Acha nikuulize tu swali. Nione nione mimi niko side gani. So Joy, why did the old man fall into the well?
Why did the old man
fall into the well? Do you know why?
No, let me think first. Because he was old enough.
No, because he couldn't see that well. Wasitumie niyo line, itawasaidia.
Oh my god, but sasa mie, usinikatia na line kama hiyo.
Hiyo si ya kukatia, hiyo ni ya kufanya ucheke kwanza ndio uni accept vile niko.
Ebu take chance, sasa how would you cut a woman?
Mbona, ina depend, kani ko, kama niko.
Kama uko, sober.
Okay, mi na prefer kuenda na na mood vile iko. Nikifeel ni mpoa but siko isa. Okay na niko isa but technically siko isa hivyo na lenga. But nikiwa isa nakukujia tu nikwambie nikuangalie okay. Nitakuwa nisha ku stalk kitambo because I know what I'm coming for, ndio? Nitakuwa engage in a conversation. Kani ina depend wapi? Kani event nikiona una vibe nakuja hapo nakwambia manzi hata mimi hiyo bass guitar inanibamba sana. Hiyo ni kama tuko concert. Of course wewe una vibe. Hata utakuwa labda utakuwa ume notice, niweze ku notice by the bass yenyewe. Na hiyo bass ina gruma, hiyo ni ya music sasa. Kama tuko concert.
Kama tuko futa.
Okay, hiyo kama tuko futa kutafuta itakuwa tu. Hazi nitachukua kitu ya surrounding ndio isikue weird kwako. Nisikutoe. Unaona vile tunaweza ongelea topic alafu tu shift kabisa.
Oh, bad transition.
Bad transition. Nataka smooth transition. Now get. So nikuje hadi tufike ile time na kuuliza sasa body count. Hapo stafika.
Unaweza body count on the first day.
Si uliza ati what's your body count hivi. Na kuuliza in another way ndio
nijue. You ask me that way. I want to know that way.
Unataka kujua ama watu listeners wetu ndio watajua na sitaki wajue. Sitaki kuibiwa. This is the only thing I have. This is the only gift I have, man.
Hauna
ingine.
Hauna nguvu za kiume.
Ati? Sasa hii inaingia na aje.
See, umesema that's the only gift you have.
As you know that gift like. Unataka kujua kani kuna nazo stingie pale kando tu. Dakika mbili.
Explicit guys, off topic.
Hata kuna jani star show off. Sitaki kushow off. Nenda tu haraka.
Shikilia mbio. Wewe.
Hadi listeners, jua nani itanga the Flash. Na mnajua Flash viliwenda haraka. Nakwambia Flash. Have you seen Flash 2023?
Yeah.
This is not si advertising movie, but na inasema kitu nimeona na imenibamba sana. Flash 2023. Kuna scene fulani building inaanguka. Vitu zinaanguka. Flash ni msee, unajua Flash ni yule msee wako.
Waambio
Huni mse, yani hadi bullet kikuja hivi yeye kwa time yake ana stop anaiangalia kwanza alafu anaisongea hivi. Unajua hiyo time akisongea hivi wewe kwako unaona kumfanya hivyo
na sasa yeye amefikiria
yeye ameiona tu hadi ana watch hivi. Yani yeye anaweza travel through time and space. In space quite I don't know through time and
time.
Kiki anaweza transition. Unaona vile kwa hivi kitu ifanyike anaweza rudisha time nyuma.
I think ilikuwa kwa Loki, si ndio? Loki pia kulikuwa na kama idea kama hiyo.
Loki, all my friends are they know me. Abana boy.
Loki brother Thor.
I mean ongelelea Justice League.
Oh, but nasema you've watched Loki.
Loki. Oh, niliwatch kitambo hata sikumbuki.
Iko na hiyo story ya ku travel in time.
Anaweza rudi back in time.
Anaweza manipulate time kama Doctor Strange.
Hey, Dr. Strange nani mgori. Wewe yako kwa level yake.
Eh, ayuko na sisi.
Mm. DC. So nilikuwa kwambia Flash. Nilikuwa kwambia The Flash. Eh. Building inaanguka hivi, watoto ni hospitali imagine. So hospitali uko juu kabisa, pila ilianguka huko chini. Pila iliharibika, ilibomoka or something. So watoto huko chini hospitali, sijui ni 16th floor, uko juu kabisa kabisa. Building ka collapse hivi, wakaanguka na dirisha chini. Watoto sasa wanaanguka hadi dogi, dogi liko imekwa kwa cage, nurse ndio yako kwa hewa. So The Flash anaona tu, wow. Sasa like The Flash anaiona in laps kidogo, in laps like seconds kidogo sana. Unajua any normal person anaona, wow, wanaanguka, wanaanguka. Yeye anaona vitu pole pole. So
Flash in slow-mo.
In slow-mo kabisa anamchukua vizuri, anamchukua vizuri, anachukua wote alafu anaweka kwa hiyo trolley refu. Kila watoto wote, kulikuwa watoto wengi wamezaliwa, nikawa walimekuwa kwa incubator or something. So aliwasave wote, alafu kwa mwisho dogi. Plus yo mama, uu dema liguwa nasa alikuwa hapo, akasave wa mwisho.
But in our life, sisi tunaona, things are happening, shashashashash.
Imani inafanyika haraka sana, haraka sana. Wase mwende muwatch hii movie, hii movie ni ngori sana. Flash 2023, it's a new movie.
Na mwatch Barbie pia.
Mswatch Barbie wanaume, mswatch Barbie tafadhali, tafadhali, tutakosana.
Watch Barbie. Kwa Barbie kuna Ken. So you might be my Ken, you never know.
Siradi kitu anasema, lakini wanaume mswatch Barbie. Walai. I repeat
uja mswatch Barbie.
Zizi.
Sasa ujui nini naongelea?
Sijui.
Even when your kid didn't watch Barbie.
Ah, sistangu alikuwa naeka. So I was forced.
I'm a Barbie girl.
Ah, si hiyo. Alikuwa naona ile ya.
Zile
horse flani na fly.
Unicorn. Ile yenye zinakuanga Barbie mingi. Okay, Barbie the cartoon, the doll.
It's an animation kind
of thing. I remember it. Although I wasn't a fan of. Do you know what I used to watch? Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant.
TNT.
Teenage Mutant.
Vijana, mwache miadarati. Oh, tumetoka kwa topic.
Abu, do you remember this other movie? What was it? Tarzan. We used to watch as a family, all of us. That show, yeah, we're psychotic. We used to sit the whole family and watch it, Tarzan. My parents used to love it.
What about Samurai Jack?
Imagine I didn't watch that.
You didn't watch Samurai Jack?
I didn't watch that. I didn't watch.
You need to call Flash to reverse time. Rudy watch.
I didn't watch Ed, and Eddie.
Ben 10.
I watched Ben 10.
What was your favorite superhero?
In Ben 10. Okay, maybe my favorite superhero has always been Thor. Yeah, Thor. I kind of like, and I'm not done. And Spider-Man all day every day.
When you draw easy fly.
But every Spider-Man is always cute, by the way.
Come on, Jay. You're looking for other things. Me, you're looking for superpowers. I was asking you for here.
If you're to be, but tell me first of all, who's your favorite?
Supergirl.
Supergirl. Okay,
the superhero I'm looking up to is Superman, because that guy can do anything. He's faster than Flash.
He can carry everything.
He's strong.
He's strong, yeah.
He can shoot rays through his eyes. I don't know what they are called.
I just like Thor and Spider-Man. If you are to be given, that guy has brains, first of all. Let's start with Amma.
Also, Superman has brains.
I think I would change.
Superman is resistant to bullets.
Yeah, he is. What? But there's something that can kill him.
No. If there's no sun, he's powerless.
Yes, but see, in the there's a time I'm forgetting ilikuwa gani, where there was a CG solution.
Yeah.
I'm trying to remember. Anyway, guys.
No, Superman is from another universe. There are so many multiverse.
Oh, so the multiverse of madness, Doctor Strange. I liked that guy too.
That movie had humor though.
And it's not dark humor, it's fun humor.
Generally pelekwa na mpoa wangu kuwatch hiyo movie kwa theater. It was my first movie date.
My first movie date was Aquaman. ni flani Avatar.
Which one? The Last Airbender? Legend of Korra.
Sizo Avatar. Hii Avatar ingine flani.
Mpia hii mpia. Ya blue, ya watu wa blue.
Iyo ya watu wa blue. Yeah.
Did he get it?
Nah. What is he getting first of all?
Did he get the tickets?
Yeah, he got the tickets. I don't know what exactly you're asking, but if you're to be given a superpower, what would it be?
Only one.
Give me three.
Three.
In order of priorities. Number one, number three being?
Immortal.
Being immortal. Why would you want to be immortal?
You know, there are superheroes who've lived on Earth more than 980 years.
Kama ule. Why? But why would you
That's the first one. You just listen. That's the first one. Number two. Strong.
Strength.
Yes, I can carry a building. And I'm strong. I'm very strong. Then number three. Number three. Can be able to. I'm able to fly and walk as well. Okay, flying. I can fly like
walk,
on my
I
own.
Mean right now,
I can fly on my own.
You can be Spider-Man.
No, not Spider-Man. I can be Superman.
Superman is the one who has those flaps. No, like that car.
Superman has like, he's like this.
Yeah.
He has an S on his chest. Tididin, tididin, tin, 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 tididin. That's
the Superman end?
See, there's only Superman.
As in, no,
Justice League is big. There's Superman, there's Batman.
Yeah, Batman. That was the one I was looking for. He can also fly. He's the one
Batman
I know.
Batman can't fly. Batman.
With his bat.
Batman is a glider.
Oh.
He has a plane. He has a jet. He can't fly. Batman is just
then
a
what
glider.
Is a wings? Is that case na side yako?
Gliding. Gliding.
Oh.
Sema akojuu na nade kuja chini. Atumia tu glide zake.
Oh.
Your wings. Na inakaka bat. Na pia ni bulletproof. Na kona. Ile ba kitu ka flani ka kisu but in shape of a bat. Anarushanga hivi na mrudia.
Ni kama Thor na hama yake.
Ni kama Thor na hama yake. Although Thor si akona tu hama pekee. Kuna kitu kingine tu akona nayo.
But akona strength.
Kila mtu akona strength. Hulk akona hadi strength.
Hulk is too grim.
Hapendi Jabba.
No, mimi can't deal with Jabba.
Wewe nikikupata ukichana Jabba. Mimi neza reverse time. Nani ban Jabba? Okay, na ban ka nani?
President Tshisekedi told me he wants to become president.
Yeah, I know, I'm not telling my dreams to people.
Oh.
Ndio neza ambayo zibackfire.
Alafu iko jinxed.
Manze.
It's okay.
But I'm praying that.
Let me just okay, those are the three things you would want to.
You what powers would you want to have as a girl?
First of all, I would want to
in people's mind.
That is one of them, but
you kwa useme hiyo. Hiyo ni mimi nasema.
Sasa hiyo ilikuwa. Hiyo ni number one actually. Sisi nikwambia yangu ni shape shifting. I would want shape shifting.
Ni uingie kwa jela.
I would want shape shifting. I would want going back in time or forward in time, changing time. And also, kwa shape shifting ni stroke invisibility. And then number one, juma nisemea, but let me change, utasema na kukopi, naweza taka nini? Nisi zitakezo ma strength, invisibility naweza nisaidia ni fly bado, naweza taka nini? Kukuwa na breathe fire. Breathe out fire.
Sujite to Dragon Lady.
Nataka ku breathe out fire.
Hivi. Na mimi naweza shoot laser na macho.
Either that is not bad. Unakumbuka Thundermans?
Ta?
You watch Thundermans?
Thundermans, not really.
You watched Nickelodeon?
Yeah.
Which show did you like in Nick?
Henry Danger.
Hey, sasa unapenda Jay Snowman mbona? And he's
Norman
a negro.
Nani, yeah?
Henry Danger, the kid Danger himself.
Oh, yeah.
He's called Henry Danger. I used to have a... Unakumbuka Nashi?
Eh?
Unakumbuka dema naitwa Nashi?
Nashi ni nani?
Alikuwa shule nye nilikuwa. You don't remember someone like that?
Uh-uh.
Hey, she used to love Jay Snowman.
Is she pretty?
Masais are pretty, right?
There's only
and
one
she used to
know.
Play basketball.
Ah, mas kwa imuona.
Ah, by then mbona ukwa imuona?
Mimi nilikuwa naona tu Sabu. By then wali yako msalimie.
Yeah, wherever you are, Sabu, if you're listening to this, hi. Tai channel kwa mekukrashia.
Nilikuwa mekukrashia mbaya.
Lakini
nilikuwa mbali na
nilikuwa
na Joy Kimei.
Ah, uongo, wewe. Najua nilikuwa na boyfriend ya shuleni.
Ulikuwa na mtu wa Kabianga kwa sababu watoto fulani.
Ah, alikuwa boyfriend wa Stacy.
Yani, mimi nakuja, mimi na fake symposium. Ilikuwa Science Congress. Ndio nikuje nione Joy.
Mara ya mwisho before ufanye KCSE.
Eh, hey, alafu yeye akona watoto ati na suku hapo na skirt flani na kama buli. Skirt ya red. Na kama
lakini
buli.
Alafu
kichwa
kindly.
Wanapiga shem.
Can you choose your words?
Eh, hey, awa dema na nyoanga. By the way, shule inafichia beautiness. Juu kani kunyoa? Unakumbuka ile picha yako ya Facebook? Niliposa duka kasirika. Ai Joy, lakini iza Joy.
Tumetoka mbali though.
Eh, lakini so appreciate mwalimu umetoka hata wewe.
Lakini Taichana, unajua wa sisi eti walikuwa watoto. Ni venye walikuwa wafupi. Mbona unaita una
watu wafupi ni watu. Mbona watoto?
Unanata Mungu anakunyonga.
Shindwe. God, I know God wants the best for me. Uh-huh. As you're saying?
Yes, watu wafupi si eti ni watoto.
Kwa hivyo
they're just vertically
short. No, they are too short.
What is too short?
Walikuwa chini ya 4 feet. Huyo akiingia kwa grave yard na kaa 6 feet atatoka. Atatoka aje, labda tumrushie kamba.
Wow. Hey, yo.
Ah, wewe lakini watu walikuwa wafupi. Hao walikuwa watoto Joy.
Well, lakini they're not shorter than
you. They were very shorter than you. Nyoma nilisema ni watoto na nikalenga hiyo story. Ah, nililenga.
And I forgot to channel coming. Catch your day. And then, unakumbuka another friend of mine, sita mtajia jina juu. Yeo huwa sikiza podcast zetu from your school.
From my school? Hey! Shile gani hiyo?
Ile tu fulani yoko bara.
Hey. Oh. Alikuwa semaje?
Acha yeye alikuwa amekuja kuona mpoa wake. Agana anapata mpoa wake, tuko nao watoto. Sawa, tunawaita watoto. Those friends of ours tulikuwa mimi, si tulikuwa watatu, mademu watatu hapo. Now those guys were there. So, acha yeye pia alikuwa ananipa hiyo story later on. Manze nilikuja Science Congress kuja kuona alafu nawapata mnaongea na watu sijui wanakaaje.
Eh, manze hapo naye mlikuwa mnachoma. Ndio maana tulikuwa tunapenda Kipsigis girls.
Oh please give Kipsigis, me a break.
Kipsigis girls walikuwa wanapea kumpemba.
No.
Kipsigis girls?
No.
Unaweza compare Kipsigis na hiyo shule ya associate?
Kai!
Your time.
Kai!
Come on. Honestly, unaweza compare associate na Kipsigis?
Let me just ask you, Taichan. Mbona tukikuwa mafanki, all the boys schools used to come to our school, not Kipe?
Ati?
Why? All the guys
tukiwa funky
to,
gani account level
zote kama acha tukiwa bake umesahau hata tukiwa bake no one was associating with them.
We
ilikuwa tu retain na later on bado retain na Kabianga akakuja akafaitia shule yetu. Wallahi
stop the cup
paka wakachoma basi.
This nuts.
Yo ilikuwa internal games.
Wapi shule
ilikuwa inafanywa sijui ni shule gani, uko either Litein or Tengecha, one of the two. Sikumbuki. Na tulikuwa, ulikuwa form 4 yote, ulikuwa form 3.
Hakuna. Hiyo, hakuna time yenye nye.
Walai. Ukumbuki.
Katikati ya chapter nye. Cheki, mwede mchezi jina. At least nilikuwa naenda funky, unaona nikiwa music na tukuja Nairobi. Imagine nilikuwa natoa shati.
Ndio maana kuna
basi shati ya scouts.
Ndio
nisichome manze. Kuna time nilipatwa na beshte yangu fulani, hiyo time alikuwa sikumbuki ilikuwa shule gani. But tulipatana tu around. Na watu wajaijua shule yangu, nilikuwa naambia niko Kericho, something Kericho high whatever. Niko tunasoma tu Kericho.
Juu utaambia mtu ataanza kuuliza ati nini? Ati iko wapi?
Sawa kanipata Kimbogi hata si mtu mmoja. Kimbogi. Buda. Kumbe hadi nyinyi mlikuwa qualify na show. Na hii ni shule gani? Ati chep. Lakini
unapelekwaje huko shuali? Ulifikaje huko Taicha?
Hata hiyo shule nilijua by grace tu man.
Anyway,
but I'm glad nilifikisha places zingine ka drama.
I know, actually we met in drama guys. We met in drama.
Hii relationship yetu ilianza drama.
Ajaanza kupenda wasichana juzi.
Unajaribu kusema?
Kwani umeanza kupenda wasichana juzi? Si umeanza kitambo?
Jimmy nakwambianga kuna kitu moja unisumbue. Ndio maana hata ni vira limba. Pombe sigara.
Naweza wacha bila kung'ang'ana.
Lakini rudia.
Hawasichana. Vile na wapenda kama la hane.
Watu akipata talent ya kuimba wewe ulikuwa unapewa thickness. Lakini uliendea the right thing though. Uko sawa.
Teacher, what happens if I call you and you don't pick up? Should I call back? And after, back and back. How many calls is enough? Is too much?
In a day. If it's urgent, three calls. Three if calls. It's very urgent.
If it's not urgent,
but mildly urgent.
No, if you're talking, like we're trying to know each other, see where this thing goes. Then I call you, you don't pick up.
If it's that, then call me once in a day.
Once, why? Si mimi nimekuhata nataka kukupigia jamani.
Ah, you want conjugal visit or something?
So, here are the social rules that you should observe.
Uh-huh.
Unspoken social rules.
Uh-huh.
Don't call someone more than twice continuously. Unless it's really urgent, and if they don't pick up, wait until they return your call.
True.
Very true.
Very true. Twice ni enough. Twice hata ni mingi sana, it's enough.
Mimi nae nakwaga nimejishika mashati na jiambia nikiepitisha more than once unless nakudai pesa.
Na make sense.
Yeah, there's so many guys you
kwa
can
kwa watu upiga okay. Watu
miss nisha kuonyesha hapa kolog yangu nilipigwa jana 5 missed calls by someone who took my number.
Well,
don't worry, but just know, and I'm like, I know I can see your call. It's just that I can't pick it at the moment because I am doing something. I'm busy or doing something. I will call you back. But umepigia kwanza, umepigia pili, umepigia tatu. Ai jameni. Unakata uko na audacity. Hauna haya.
Labda natumianga audacity kurekod audio. Tumieni audacity.
Watu watawezi elewa. The ones, the wataelewa.
Ma producer wataelewa.
Oh please.
Anyway.
Yeah.
Mi kani kupiga simu, mi siwezi kupigia more than once. Ukisipo nipigia tena kesho, ndakupigia tena once. Ah, usipo nini tena? Ay, sinisha, hiyo ni mingi sana. Hiyo ni
acha.
Nikupigia siku mbili. Ay, kwani simu yako labda sasa simu yako iko na shida.
Sindio? Una choose, it is your choice that you don't want to pick my call.
Yes, unajua pia tuwezi force issues manze juu. Ni wapi tuna forcing issues?
Kwa kuvaa jeans.
Si kila mtu. Unfortunately.
When you're pushing it up the ass, that's when you're gonna force the issues only.
You know, I just realized I know only 25 letters in the alphabet.
Uh-huh.
I don't know why. You're quite intelligent. Kuuliza tu. Si ujinga.
Watu wakipewa akili ulikuwa wapi?
Nilikuwa naenda kuongezewa.
Nilikuwa naongezewa length.
Na grip.
Ulirudi kwa line ya length.
Niliona, yezi tuwasha manzi. Acha nirudi.
Acha nirudi. Kwani wewe ni mkisi?
Kwani
you didn't know?
Umefanya hii research.
Okay. You didn't know? Wacha.
Hii research umefanya sana. Unajua gizi? Oh, nyumbani unapata. Oh my fucking days. Oh my fucking days.
Uzuri ya part tunakat.
Najua umekuwa ukiniambia wakisi na shangara da yako na wakisi.
Ah, nijua hata mimi it's something I was told. I don't know. I've never experienced one. I wouldn't mind that. Lakini, Tachan, what how do you separate a woman and money?
You know, you're nice sana. rahisi sana. Lakini si rahisi pia. Ina depend.
Tell me, how do you separate the two? Women and money.
Sasa mimi kwani hiyo ni kazi yangu?
So you tell me. You've never encountered babes and how they love money.
Yeah, mi babes. Mi slogan yangu mi poison sumbua akili. Kwani mimi ni budaki? Hai. Kasi bibi yangu asinisumbue akili. Kasi bibi yangu kasi katuku exchange vows.
And that's for better or for worse. For better.
Hata nipea pressure, mi si gas tank.
Nikwambie, how we separate women from money? Add 2 drops of kisimen.
Yo ni ndia naji.
Oh, welewi. You'll get it once you're editing. I'm a podcast ikitoka utaipet. But kisimen are stingy as.
Walai.
Sana.
Walai.
Very.
Kuliko kalemen.
Kalemen are not that stingy.
Kwani wakisi wako stingy?
Eh, basi labda unless when you're stingy. Although kalemen are stingy, but compared to kisimen, if you see a kisimen,
it's... Anaku reverse. Nako talking stage.
Ah,
mimi nini nasema? Mimi nimesema tu example. Unaweza pata na reverse na mko talking stage. Mimi sijui vile. Okay, mimi sijui vile. Kwani ume experience? Okay, mimi sijui kama experience. Hiyo inihusu, but kama nadhani watu wame experience tu. Kuna wase wenye wana si hata wakisi pekee. Kuna tu wase tu stinje hapo kwenye. Kwani ume experience? Okay, mimi sijui. Yes, that's none of my business.
Utatuambia another day, guys.
Ah, utatuambia another day, sawa.
Story for another day.
Miss J, pia mimi nilipata dema na ni reverse.
Eh, ulipata dema na ku reverse? Yeah. Mulikuwa mna
my best friend.
Eh.
Ana ni reverse.
Best friend yako ni nani mwenye si mimi?
Sasa number 4.
Oh, a
good. Unajua uko position yako. Kwani umesahau position yako?
Hata sikuangi kwa list. Na kuanga overboard, guys. Yeah.
Wase, narudia. That's a story for another day. Anyway, ladies and gentlemen, it has been good. But kabla tuende tuwaache, mimi nataka kuchapia joke moja construction joy.
Niambie nisikie. Alafu ni kuangushie one pick up line. That just kama bado iko.
You want to know a joke about construction?
Mm-hmm.
But haiko ready, I'm still working on it.
Ni kama ile flani ya Taylor's. Nimesahau.
Niko naendaje?
Kitu kuhusu ati do you want to know a joke about Taylor's? Haitakuwa ready leo.
Naweza piga mtu akisema hivyo naweza mpiga makofi. Hiyo ni nini unaniambia? Why was the gay man fired from the sperm bank?
Because he didn't have enough in his account.
No, he was caught drinking in the job. He was caught drinking on the job. I mean, he was fired.
I don't get it.
You saw that guy who produced milk, very pure milk, without lactose and without cholesterol. And that milk didn't come from a cow.
Where did it come from?
From 2 brothers. We don't know how they made it, but they produced the cleanest milk ever.
Clean milk, how 2 brothers? I don't get it.
Like these 2 brothers, they created milk by themselves.
With?
We don't know. But the milk never came from a cow. And the milk never had cholesterol and lactose.
Sasa wewe unaona ilitoka wapi?
Wewe unaona ilitoka wapi?
Ndio nimekuuliza wa kwanza.
Ujaget bado?
Ni gulgul.
Gwe gluglu.
Acha ni Google.
Ayuna Google serious. Hey, manzi, I'm so disappointed.
Acha ni Google.
Jeyo story 20 podcast to you. Hey.
Okay, I don't want to think explicitly what you're trying to
exactly.
Make me think. It is that.
Hey, kwani aje? Na una Google nini yenye? Kuna nini ya kugoogle hapo? Ulikuwa ushafungua browser?
Ah, jamani, hapana. Mimi niko hapa najaribu kukumbuka. There's something we're supposed to talk about and I can't say it. But hey, Isasa, before we end the podcast, we need to talk about Nigerian men.
Ulishuka kwa Nigeria lini sasa?
Let's speak about Nigerian men.
Abe, babe, when you get to Nigeria?
Let me tell you. Hey, but have you ever encountered a Nigerian man?
Huh?
Nimekumbuka I've ever encountered one.
Na wako wengi huko anatumalizia wapoa. Wamesi.
Sikia, mliambua mko down nyinyi. Kenyan men are stingy, they look alike, and don't last in bed. A Kenyan man can never give you money. He'd rather pay for it. I prefer Nigerians. Ni kama nimekuwa nikitafuta my fish in the wrong sea. Nimekuwa nikitafuta my fish in the wrong
sea.
Yes.
Sasa wewe. Wa.
Unaonaje Taichan, tutavuka Nigeria lini?
Mimi nataka kwenda UK manze.
Unaenda UK mbona?
Oh, siku tafuta green pastures.
Unaenda lini?
Soon and very soon we are going to see the king. Soon and very soon we are going to see the king. So I want to see your singing skills.
Soon and very soon we are going to see the king. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the king. Hallelujah.
Soon and very soon we are going to see the king. Change king bapo. Soon and very soon we are going to see the king. Uko sawa? Soon and very soon we are going to see the king. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the king. Times two. Soon and very soon we ulikuwa sana nilikuwa harmonize
najua hiyo ndio shida yangu sasa. Let me tell you, that's the problem of singing alto.
Ni maana nikutafuta music kumbe ulichujwa angwa.
Ah,
so ulikuwa music
gani?
Si music festival za high school, man.
Si nilifukuzwa juu ya class teacher wangu.
Eh.
Alikuja akatutoa kwa basi akasema tunamsumbua sana. Turudi class tusome. Na tumesha park.
Oh joy, I'm really sorry. Nakupeleka date.
Unanipeleka lini?
Nataka kwenda hapo.
Baadhi chechenu janipea birthday gift yangu.
Sasa ilipita tu nini andoele. Wewe ilipita na kuniambia kwanza wewe ni mchoyo.
Acha nikwambie, Chan is the worst friend you can ever have.
And then
15 days later, 15 business days later, ati guy kumbe ilikuwa birthday yako. I'm like, yo, you even viewed my stories on that day.
Come on, Joy. See, miss kuona, miss kujua.
Tachan hadi kulikuwa na girlfriend's day. Huku ninunulia maua.
Huu niambiangi.
Kwani wezi, kwani si unakuanga Twitter unaona hizo mavitu zote?
Mimi hata sikuangi social media. Enye utani blame na sikuangi social
let
media.
Let me tell you, men will lie to you and cry and tell you. But aki mimi si kufanya. Na, and they're crying.
Joy enyeo.
Ati ukuangi social media. Day.
Next time, aye.
Hiyo ni next year, August. How do I know you'll still be alive?
Eh, mi lazim, mi sijamaliza mission yangu.
What is your mission?
To change the world.
My generation, we used to say something like that in school.
Kwani wako na miaka ngapi? Anyway.
Anyway, yeah, as I was saying, mi naona tukienda Nigeria. Umeamua kwenda UK? Mbona umeamua kwenda UK surely?
See green pastures.
And you know how UK is expensive?
Yeah, si ndio itani force nijitume. Uoni.
Usiende hata Australia mahali watu wetu wanaja. Utaenda uangalie kikale. Uko.
Unajua huko kuna wanyama bado hazijatokea. Okay, like wanyama zingine
hatujaona. Unajuaje?
Ah, nani ajua Australia in the world? That's the country that has weirdest animals.
Unajua aje? Ushaienda huko?
Si nimepiga research.
Umepiga research na stories.
Nimesoma vitabu. Knowledge is power. Nimepata knowledge. Nikata kasi jaenda. Kwa hivyo nikienda, I know what's going to happen.
Yeah. You know what to expect.
Yes, exactly.
Which is kangaroos and animals kangaroos that don't have...
Kangaroos can fight a snake that has two heads.
Why would a snake have two heads?
Are you thinking what I'm thinking?
No, I'm not thinking
anyway,
what
I don't
you're
know.
Thinking.
I don't know why. But they have weird animals in Australia. Yeah, but they own place fit ya kwenda kuangalia wildlife.
But nimeona so many people of our culture are there.
What culture?
Si wakale.
Yeah, wako huko.
Ah.
Watu wa Mandago.
Ah, wamejaa. Huko ni kama ni breeding space yetu.
Acha ufala.
Uko tunaweza enda uongee English watu washangae unaongea nini?
Ah, chagini. Amefika Australia. Ibta amefika Australia. Anyway, sijui kuongea hivyo.
But one last thing before we wind up, Taichan.
Yeah.
What is the most you can give to a woman when it comes to monetary value?
Hey, bwana unaniuliza maswali, Joy.
I want to know. It's because you know, do you know, ama let me even not ask you that. how much do you think women spend on makeup?
Makeup is expensive, wewe.
Like just one face bit ya kwenda out.
600.
Bob.
I mean, I'd give my girl 600.
Bob, afanyia nini? Yatumia kama Uber?
Hapana. Si ni makeup. Ama tao.
Unaongelelea 600 shillings.
Si ndio ya kwenda kazi kila siku?
Makeup.
Eh. Hey. Si ni makeup pekee.
Unajua hata foundation si 600, Bob.
Hey, makeup ni expensive manze.
For a good face bit it's 6k.
Wow. Yoni harusi wewe.
Ya harusi ni another.
Eh hey, ngoja. Makeup ni expensive hivyo. Ndio maana mimi nataka demand na filter. We. Eh hey, my brother
msi. Ati 600 Bob.
Msitafute gorilla.
Why are you? Hiyo ni Uber natumia kwenda kwa makeup pala.
Ngoja. Eh hey, kwa hivyo I have to adjust my working hard.
Hey, wewe, stop chasing the bag. Chase the gunia.
Ebu nipe list.